kose okukuma omutima yakabikirwe tu sijaganya kuba nti nkuzenze baba singa bonose mugamba jaganya lwakuba nti nkuze okukuma omutima yakabikirwe tu sijaganya kuba n'ekyo kyokka jaganya kululwa okwandaba nompuliriza bw'obudde bwonna nompagiriro tumusanyu sima kubana mwewe musima amanyi ganzira mu mutima nenekubiriza ng'obudde bwonna ebitukwatako mbibongere nga n'ekisinga obukulu mu byonna eye naddamula oyo mukama nze bwe njiyateera bwe nnyimba nnaabinyumisa mu matuubo atukumyekumye obwo budde bwonna nzani ayitibwa kati mukulu banange sosolye bwatafwa ndikujegedde emyaka abiri kwetu batebereza bangi balowooza kibitukikako nga tewafuba neddawa kikava mu bigambo tubituyanidde ebbanga ddene nakyayibwa abaganzi nga babuuza kigwa kigunsuza nga masafari kipande ku kipande ennyumba ku nju okufuuka akafeero kati avuga netufuuyirira ng'obuuma buyimbe tululondereleyo nokimpatira ate buwanana tebufunwako bukekeme eno bwe bakuvuma fe twalwawo nnyo okuyitwa bantu nga tuzimba amaka bwe gasasika nga mwana wani efumbewo omudongo mbakomye bangi bwe lwagirekwa nawalirizibwa okuba omuwulu ng'ebigenderera byange mirengedde naye nga bibunye okubuusabuusa obugumiikiriza kintu kikulu singero z'abajjajja baagera kizikusooka mu matandika bannange ne zitakulimisa ekunkomerero wasemberwa singero z'abajjajja baageranga nti zikusooka mu matandika bannange ne zitakulimisa ekunkomerero wasemberwa kale kimbudde enjaganya bwe giweze giti oli munene ayi katonda bibeera bya buwanayo bibeezaawo bisitoweredde bangi ne bata kyemudde enjaganya bwe giweze giti oli munene nnyo katonda bibeera bya buwanayo bibeezaawo bisitoweredde bangi ne babyegaana olaba ebintu bino okukyukakyuka twalinga byenyinyalwa byennyini zenagobwako nekalwakuyiga ndongo tebibadde byamanyi wenu omudongo teyabeeranga muntu nze obudde mwe nayikira egita kino kitono ekyansikambulanga mu bintu bino sajja nasanyu nga batwerabireeyo twadibadda zonna gavumenti zatudibaga bwe bavumbulidde nti tugasensi ng'abasinga ku bannaffe baatuzawako ne tutongozebwa nga kivumu bw'ovuya mu by'okola ntiraba omudongo ono kababa ababirina mu diguli zaabwe musiru ddala ddala bwe bagerekwa nte mudidi lwambinajja lwannaku eri yeyayimba tetwamanya nti biriba biti abatuduulira nti balibunira ze kati nkolera ebulaya na kuno naye ddala okuyita kweragalaga ebitone tebyambala mini nti kyerenge ku mudaala bakiramuza kyabugagafuge tiryabalondemu kyolina nti myaka gyonna ekyo kikyalagawo ekyoleka enfuna ekyange kitone siri mutembeeyi kutimbagana nakyakala kyakala bibe bya bugagga biriba biweze sirina kyendyetikka mu magenda gange neenyumiriza mu kitone kyange
chamanyi sajoli ampagira zomu wagizi chicho kaka change zembane kumsimi joche musao nuwa yubuto kumpuliri zanga kwe kusima kwe sigenda kukomia bani mirira wona babako ebibi kukujwe bitatugwa mungoye mubigamba nga bivebyo bishebereka nabyo byekole mu fashion erabwa kale bubango nenengana nensi wabanga we bitakuyigula tama okumanyika we kutyo we kuba kwetoloddwa ebyogerwa nkumu ofubanga kuyisa ntamuyo mwokumye bukubukuta bobeza mmere nabakutte mpole mpola tubituuse ewala tekikyavaawo ni walinnya ekyo kyaggwa okuwanka wanka bubeera bukulu bwe busibi abalina ebitone mu kwenjera n'obutamatira bugenguza ate bubanga ofunye ewewala okweragalaga twekisize bwakira tunamma wetoloddwa abalabe nkumu nga n'abasinga be baba bamunda ennyo muwuliriza amatute gabanandali
kyemudde njaganya bwe kiweze kiti oli munene ayi Katonda bibeera bya muwana yo bibezaawo bisitoweredde bangi ne bata kyemudde njaganya bwe kiweze kiti oli munene nnyo Katonda bibeera bya muwana yo bibezaawo bisitoweredde bangi ne babyegaana oli munene ayi Katonda